orbits. Can you do me a favor? Play the song again.
Oh yeah, passa route, eh. Nanendi panga zaine, passa route, eh. Nanendi chame yaine, sindi nechi papa. Wena wandi konde, walipo wanyake. Na wawaye seko, mwai mwai.
I can keep on crying, nanendi mati wandi wafayen. Why you keep on lying? Tingo tana di soto bendi masayen. Being beautiful si good in digi fukwa. Singa kale kalu in and then we fupa. I can do better without you. I know I'm better without you. Pasavute ine. Bibi yanga isa shute ine. You know can't go for another one.
Oh yeah.
Si zinga ndivute ine.
Nanendi panga zaine. Pasavute. Nanendi chame ya ine, sindi nechi papa. Wena wandi konde, walipo wanyake. Na wawaye seko.
Endi mami basa fute. Lelo chitebo basi usamazimbe utrage jose jonde weka basi. Ungamaza one ngati ulipo weka siwe mpaka pakade. Ndanzago wa utagu pega sine chipapa brazo.
Jimbo zanga nifundu kale.
Singa sowe nkazi.
Wadidita kuwa ngachibale.
Lelo ndabeza wina. Wabonga di mwama woyaga mochikoni ngakale. Bawa siya mama dina dali siga. Dendende paolo ndi syllabus. Zochida ndizi most city nga sindeso syllabus. Kamu ndigaz. Kakrini nge mutonga nogu wana so munyaki pa iyu pendi uchonga.
Nanendi panga zaine, pasavute, eh. Nanendi chame ya ine, sindi nechi papa. Wena wandi konde, walipo wanyake. Na wawaye seko, mwai mwai. Nanendi panga zaine, pasavute, eh. Nanendi chame ya ine.
I can keep on crying. Nanendi mati wandi wafayen.
Lelo chitebo basi usamazimbe wotrage jose jwende wake up basi.